Bawuliriza ba Lubogola Simba okulanga kwabaddewo nga olunaku olwaleero tulina okubeera n'omukulembeze ow'ekibiina ekya National Unity Platform era kikwatidde bendera okunoonya akalulu ku bwa pulezidenti obw'eggwanga Uganda nga ayita mu kibiina ekya National Unity Platform Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu naye tubeetondera tetusobodde kubeera naye ekyo nja kukikomyawo naye nga tugenda kugoberera ebyo ebisobose ebituukiddwako olunaku olwaleero olwaleero abadde mu constituency ebbiri eye Nakawa West ne Nakawa East Nakawa West abakutte bendera oludda olwo kadi ya National Unity Platform mulimu omukulu Joel Ssenyonyi era nga yakulembera oludda oluvuganya mu parliament eno gye tuliko era nga incumbent aliyo ate Nakawa eri endala eyo yo era erimu Mwami Ssenyonyi ye mwogezi w'ekibiina ekya National Unity Platform kati Nakawa ey'oludda luli endala yerimu omumyuka we mu kibiina okukyogerera omukulu omulongo Waiswa Mufumbiro Waiswa Mufumbiro ali mukomera eruzira alina emisango ejawoza ajja kudda mu kkooti ndowooza mu bbanga siddene ennaku si nnyingi oluvannyuma lw'okujja ate ng'omulamuzi eyalina okubeera musango ogwo ali mu luwummula ati ng'omulamuzi aliwo eby'ekiramuzo oba eby'amateeka nga bwe mbimanyi alina okusooka okwetegereza zifayiro kati n'abawo ennaku basooke bajja kudda naye nga Mwami Mufumbiro oludda olwo incumbent yate yayagala entebe ey'obwa mmeeya Saalongo omupya Saalongo munnange omupya Engineer Ronald bali mwezo Nsubuga era nga y'omu kubakutte akati okunoonyeza Mwami Waiswa akalulu mu kitundu ekyo Waiswa nga ayambibwako Mwami bali mwezo nga ayambibwako omulongo kato muganda wa Waiswa okunoonya akalulu n'abalala era nga entebe ey'obwa mmeeya ey'ekitundu ekyo eriko omukulu Nubian Lee ku kadi ya Nupu n'abalala so olunaku olwaleero bebaaniriza omukulembeze waabwe ow'ekibiina akutte bendera okunoonya obwa pulezidenti Mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu ssaako ne bannakampala bonna bannakampala ekawempe kawempe emu erimu omukulu Nyanze Fred kawempe endala erimu omukulu Nalukoola Luyimbazi naku zino mpulira bamuyita lya Jayden Nalukoola Luyimbazi abo balina okubeera mu kitundu Kampala e Lubaga waliyo Mwami Kawalya Machindi eri waliyo Mwami Mulya Nyama Mukyala Luyirika ate mu Central namwo mulimu Mwami Rubongoya so abo bonna nsuubira bwekibanga tekibadde ki omukulu nga bw'abadde mu Kampala baba baddeyo nga bamubugiriza n'okumunoonyeza akawulu n'abawagizi bonna n'abakulembeze abeesimbyewo mu bitundu ku bifo eby'enjawulo mu bitundu ebyo mwabadde embeera ebadde yadde yaddeko okwo okusinga nga bwe gwabadde mu mambuka gy'abadde eggulu era ng'eyo wabaddeyo nnyo kalumanywera naddala n'ebitongole eby'ebyokwerinda poliisi n'amagye poliisi evuddeyo neegamba nti egenda kutandika era yatandise dda okukola okunoonyereza kwayo eri abo abaakoze ekyo Mwami Kituuma ayogerera poliisi Lusoke yavuddeyo n'agamba ensonga ezo poliisi yatandise dda okukola okunoonyereza eri abataataaganya Mwami Kyagulanyi Mwami Kyagulanyi alina eddembe lye okutuuka buli wamu constitution yemukkiriza okulaba nti agenda buli wamu si gwe mulundi ogusoose ebitundu ebyo byonna byonna kumpi awamu atataganyiziddwa poliisi amagye n'abawagizi ab'ekibiina ekirala ekyo kiri ku likodi abawagizi b'ekibiina ekirala ababadde bambadde uniform oba langi zaabwe t-shirts eziriko ekibiina kyabwe n'ekifaananyi ky'omuntu waabwe ekya National Resistance Movement nga bagezaako okwagala okusosonkereza Mwami Kyagulanyi ebyo byonna byonna ndowooza Mwami Kyagulanyi omu kuba kuba candidates abeesimbyewo asinze okutaataganyizibwa ennyo poliisi oba ab'ebyokwerinda naye nga bano bagamba mbu oluusi tagoberera mateeka n'abawagizi be oba oluusi bakyusa amakubo nti gyagenda okuyita bagenda kutaataganya abalala naye nga ate bw'aba atambula ategeezaako poliisi eriwo okumuyamba era kino bwe baamala okwewandiisa waayita olunaku lumu oba bbiri nga tebannaba kutandika kuba kampeyini bonna abaali beesimbyewo abo ababavunaanyizibwako baba ejensi baabwe baasinkana akakiiko k'ebyokulonda ne basinkana ne security yonna poliisi byonna twala tugende n'abalala abavunaanyizibwa omuli ne bannamawulire n'abalala bonna okubategeeza entambula
kubanga bano abantu be tukozesaako eryanyi nabo bannayuganda ate n'ekirala tukimanyi bulungi najja wammemba bulira nti akaluluko kali heated kalimu ebbugumu lingi abantu bataddemu sente nyingi then waliwo n'abalala abaagala okukozesa security ensobi so kati gwenga omuna security olina okumanya nti waliwo oli ayagala alabibwe nga akubibwa asobole okufuna akalulu waliwo ajja okukozesa ensobi then waliwo n'omulala ng'alooza kyakola kyekituufu so sometimes just kyokola obakwatisa eryanyi eritasuukiridde bw'oba owulira nti kyebakola tekiri mu mateeka
balina okugoberera amateeka bombi era bw'olaba ng'oli etteeka alivuddemu gwengaow'ebyokwerinda olina okukozesaawo okwo okubuyinza bwawo naye ate obutasukkiridde kubanga ne gw'obuteekako obuyinza obwo naye muntu okuleka ng'olaba nga kisukkiridde nnyo ng'olaba kisukkiridde nnyo awo ate osobola okukozesa eryanyi ery'amaanyi eringi naye eggulu Mwami Kyagulanyi talina yadde kye yalina mu ngalo era akugambye nti singa teyali elementi ye ne ka bulletproof jacket kayambala ennaku zino oba oliawo naye yandibadde atuusibwako naye ate era n'abasirikale be n'abantu be baasobola okumukuuma wano ekibuuzo nawo nja kikubuuza oba tulina okyebuuza ku bombi ani akuumye amateeka era ku bombi ani ateekesezza amateeka ago ge balina okukuuma mu nkola ku bombi ani ayinza okubanga amateeka ago agamenye oba oli awo simanyi oba okumenya kubaamu okusinga ennyo n'okutasinga ng'oli agamenye ennyo ne wabaawo n'agamenyeemu akatono nampala ajja kunnyambako ne mu mateeka mulimu amateeka nga omenye etteeka naye ng'olimenye ennyo ne bajjayo emiggo ne bakukuba n'emitwe ne bajaasa oba n'olimenyamuuko mpolampola ne baleeta tiya gaasi n'akugumbulula n'ogenda ebyo byonna bituukiddwako naye era mu statement Mwami Lusoke gy'asembezza egyo era mulimu ekireeta ekirala okusoomooza era agamba nti abantu bano beewale okusoomooza munnabyabufuzi mwewale okusoomooza ab'ebyokwerinda n'ab'ebyokwerinda muyinza okwewala okusoomooza bannabyabufuzi agambye mulimu abayinza okukozesa ensobi kyamazima poliisi bingi Mwami Lusoke ekyo olyose n'okyogera nakyo kinoonyerezeeko poliisi twagala okwebuuza nali ne mwami Tebandeke wano Mwami Kyagulanyi bwe yali e Kayunga mu constituency ya Mwami Tebandeke Bale bwe baakuba olukungaana era ebifaananyi byavaayo nga bantu bali mu kisaawe bali bulungi nnyo tewali baliwo tewaliwo atawaanyizza muntu yenna naye era polisi yatandika kukuba tear gas mu bantu aba bali awamu abali ku kisawe abazze tear gas oyo nagenda ne miriraane eri etali kisawe olwokuba waliyo abaddukiddeyo kigambi wambu waliwo naba neyagoba mayumba oba mu kumpi ne nyumba z'abantu kuba waliwo abazadde abatadde abaana mu nyumba mubeereye no mu biveeko nemwe amitebandeke yangamba nti bakanya ne abakulembera ebyokwerinda mu disitulikiti era n'amakubo gonna naye baatuukanga mu makubo ate nga bagasibye ani ayagala okuwabisa poliisi mwami Kituuma oyo gw'oyogerako ayagala okuwabisa poliisi kuba zino ensobi zirabika nga zikolebwa ensobi esooka nze gye nalabako mwami Kyagulanyi bwe yali agenda e Buyende simanyi ekyo eyinza okuba nze ku lwange yali nsobi naye nga ku poliisi kyali kituufu simanyi yali alina okutuuka waalina okutuuka mwami Mukiibi ekkubo n'aliziba era mwami Kyagulanyi yayogerera mu kkubo kati kitegeeza nti singa mwami Kyagulanyi akolera olukungaana w'atalina ddukolera ne wabaawo obuzibu obuzibu obwo abaani acontributing okubuleeta wonna obuzibu bwonna ani aba acontributing okubuleeta era ani oyo awabya poliisi okukola ekyo neegaana neemugaana okutuuka waagenda neemuteeka mu kkubo mu kifo ky'okumuleka agende waagenda emukuume ekyo simanyi ekyo ne mwami Tebandeke naye yagamba nayogera ne DPC n'agamba nali mutaddeko omusango naye ng'omuggyeeko nga kirabika waliwo abamukozesa ne mwami Kituuma akyogedde mwami Tebandeke yakyogerako wano lumu nga kirabika waliwo abakozesa DPC wange n'ava ku biragiro oba ku nzikiriziganya gye twakiriziganyako n'ebiragiro bye yali ampadde okukola ate nga mbituukiriza ekyo mukyegendereze mwami Kituuma ekyokubiri amakubo gye bagenda okuyita oluusi basanga gazibiddwa kandidenti n'atuuka gy'alina okukolera kampeyini ng'obudde buwungedde ekyani awabisa poliisi ani awabisa poliisi nga bw'ogambye nti muyinza okubaamu abawabisa poliisi mwakakiraba kati mwami Kituuma kyakalabika kati oba kizze mu kirondoola kituufu poliisi ekola okunoonyereza erabika ebadde yakiraba dda kaakati ky'ekiseera kyogereko era ndowooza y'ensonga eyo njagala kuva ku mwami Kituuma ku nsonga y'okwewala okusoomoozebwa kyayise to avoid provoke the security mwe bannabyabufuzi mwewali okusosonkereza poliisi okubaako kyebakola agamba bw'ati njagala bino lye lisembayo tumuveeko ate tugende ewalala
mugezeeko nnyo okulaba nti twavoidinga okusosonkereza ab'ebyokwerinda because bana abantu basitudde ebyuma oluusi ebiyinza okutuusaako obulabe gwe ng'omuntu kinoomu yesu omusirikale ayinza okubonerezebwa naye gwe obulamu bwo naawe olina okukola ki okubutunuulira twafuna incident nga 2 December mwalaba okusosonkereza okwali ku basirikale baffe mu Wakiso nga kikolebwa abawagizi ba Honorable Nandala Mafabi owa FDC twafuna ne incident endala nayo mwagiraba mu Katambi Embarara nga omuvuzi wa piki n'ayingirira omupoliisi amutomere amusanyeewo kirungi naye twamukwata then nga 5 December era nawo mwalaba waliwo akamyolagano wakati wa Bobby Wine n'abapoliisi n'ebirala naye nga kye twagala okusaba abantu mwenna abali mu kalulu kano mugezeeko nnyo okulaba nti mutambulira mu mateeka kebe mukumba ddembe kikukakatikako okufollowing etteeka
ndoza mukiwulidde ate kino tekigenda wa mwami Kyagulanyi n'abalala ba candidates abalala sina mutendera gwokka ogwa pulezidenti nene emitendera emirala baka wa paalamenti ssentebe wa disitulikiti n'abalala mulekeraawo okusoomooza abapoliisi waliwo awo ki ekiri nze nkitadde mu capital letters wadde wabadde akyogera abantu bano bakutte ebintu balina ebintu bye bakutte ebisobola okujjawo ebisobola okutuusaako obuzibu bwonna so mubegendereze embeera eno mugyegendereze naye nga bwe mubanga mubadde mukikola mchirekele awe mba denga mwege ndereza well and good ebyo vya bigambo vya Mwami Kituuma abyogedde olw'embeera oba polisi embeera jeisemu ngenoonyereza era etandise okunoonyereza ababaleese obulumbaganyi abakoze obulumbaganyi eggulu enoya omuntu yafeeyiganga n'ebitundu ebirala naye tujjukire nti ng'oggyeeko bino wali ate n'abali mumakomera wali abali mumakomera naddala ebugwanju beeno abaakwatibwa bitundu by'embalala n'okweyongerayo wali abali mumakomera abaakwatibwa nga bagambibwa okusoomooza poliisi nga bagambibwa okumenya amateeka ebyo byonna 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 ndowooza mulimu gwa poliisi naye ekitongole ekivunaanyizibwa oba ekibumbutayira eddembe ly'abantu mu ggwanga lino Uganda Human Rights Commission nakyo kifulumizza kifulumizza ekiwandiiko namutayika nga kyemulugunya era nga kyogera ku mbeera Mwami Kyagulanyi gye yayisibwamu Violence Against Presidential Candidate Robert Kyagulanyi Ssentamu and his supporters in Gulu. Okutulugunyizibwa violence okutulugunyizibwa okwatuusibwa ku Mwami Kyagulanyi candidate Kyagulanyi n'abawagizi be eri eggulu Uganda Human Rights Uganda Human Rights Attention has been drawn to n'okumulonda era nayongerako ensonga eno
Museveni atukuzwe lwakutwawula Jawula Museveni atukuzwe lwakutwawula Balaganda tukukolagana na Basoga Abasoga tukukolagana na Mutesu Omutesu tukukolagana na Munyankole Munyankole tukukolagana na Bwaki ekyo mukisa mulungi ffe embeera gye tuyitamu n'ennaku etuluma etugasi ng'abantu bannange mubiri wamu bannange mwegatte temukkiriza mutugenda kasosola mu mawanga Uganda afuna independence wa mawanga gonna kwegatta
Ngendera ddala lumu awo tujja kwogerawo mulundi gumu nalino kalimaliriza
tugenda tuko mukulonda nga mukitizibwa Museveni gwe mumanyi ajja kusalako internet ekyomukyomulungi amagulu gamategakozesa intaneti bajagezako kusala kama simu bajagezako okusiba abantu wazi webatasibira waka webabatwali mukomera olekwase kimbe kira kyonna naye mwe wemuli baganda bange tukuba okusala amagezi tetutuuka ku buli munnayuganda tumugambe ebigambo bino atole obuvunanyizibwa ku nsi ye tuleme okwekwasa namwe muleme okwekwasa abasebo ne banyabo
byebyo ebigambo bya Mwami Kyagulanyi olunaku olwaleero bwabadde mu constituencies bbiri Nakawa West ne Nakawa East mu district ya Kampala bakandidates abali eyo naddala obubaka bwa parliament Mwami Joel Ssenyonyi West ate ne Mwami n'omulongo Waswa oba Waiswa Mufumbiro Alex Nakawa East sako n'abalala ebyo byebimu ku bigambo byakuutidde abawagizi be okusosola ye kwagamba kandidenti munne kwataddewo agamba temusosolagana okutulugunyizibwa okuliwo akuvumiridde ekirungi poliisi naye evuddeyo n'ebitongole ebirwanirizi by'eddembe nakyo kivuddeyo wano mu ggwanga Uganda okwewala ebizibu byonna ebinaabaleetera obuzibu nga kawute kannabaawo okujjako intaneti agamba ebyo byonna byonna n'ayogera ku mwami byabakama ebyo byonna byonna byebigambo Mwami Kyagulanyi byatuusizza eri abawagizi be olunaku olwaleero mu constituencies Nakawa East ne Nakawa West waliwo ampeereza message wano njagala ompeereze message ng'otaddeko erinnya lyo nsobole okusoma endowooza yo nsome n'erinnya lyo sijja kubuuka mu kintu kyonna nsome endowooza yo nsome n'erinnya lyo bw'oba ompeereza message bw'oba ng'olina essimu yange ng'oteekako message weereza message eyo ngeriko erinnya lyo toteekako kiro kitwala omunaku bwe mba waakugisoma nja kugisoma yonna n'erinnya nditeekeko nti gundi yaweereza message eyo ndabyeko wano no mukuru wa makomera nga gamba bo bagoberera mateeka nga prison mateeka che gaba gamba che balino kukola era nga agamba nti gobola ba prison iyo nayo nayo na manya nti teeka lye ligire esaabo era eri awo mu mateeka mukuru wa prison kwa yogedde bantu babadde bebuuza ate kakati aba prison banonye ki wano ba prison balina kubeera mu makomera nga bakuuma basibe ate kakati ate bazeeno neno mu campaign mukuru avuddeyo n'agamba nti prison yegoberera mateeka gwe woolaba uniform ya prison wonna manya nti eyo teeka lye ligiragidde okubeera awo kakati abagirabyeko awantu wonna oba banagirabako awantu wonna order for us we follow orders biragiro na mateeka fe tugala biragiro ebadde order ebadde kifanyungiro kwetegereza manyi waliwo order order kiba kiragiro ne wabeerawo ne eteeka agamba batya baine the law is clear we work on order the moment you see a prison officer wona womulaba dash ngomanya nti oyo ali ku teeka lyalagidde kakati mwababalabye eggulu mwami agambye mwababalabye eggulu temukitya nnyo so nga ayogera ku deployment ya security agencies naddala ya prison officers in Gulu kale so neba ine na ya avudeyo the law is clear we work on order kale tujabi manyavyo na bili abili mukaga wana tukiranga songa zonna tuzikutte bukusu ate nange gye munaaba mumisinze nga njibaleetera nga nayo mugikwatako nga mugimanya nti tulina okutambula bwetuti ngenda kuwumulamu nkomawo n'amasimu essimu yo ensonga muziwulidde poliisi evuddeyo ne yeetonda era enakuwalidde wamu n'abo abaakoseddwa naddala mu bitundu eby'eggulu n'ebitundu ebirala ebiri eyo ku mwami Kyagulanyi n'abawagizi be era okunoonyereza ekukola yakutandiseeko dda okunoonyerezaako ab'ebyokwerinda ne bannabyabufuzi mulina mwembi okugoberera amateeka ate nammwe bannabyabufuzi mulekeraawo okusosonkereza poliisi oba ab'ebyokwerinda tovaawo aweereza obubaka wonna weereza obubaka nga otaddeko erinnya lyo nsobole okubusoma obulungi mwami wa Lusimbi weebala okuweereza nze Mabira Moses Serunkuuma mobilizer for informal sector NUP Mukono municipality nebaliza nnyo mwami Kyagulanyi sentamu mugwakozeseza mu campaign trails ze zonna eno kuba ayise mu bingi ayise mu bingi naffe tuzimbye eggaali ate ku ssaawa 10 nga bukya tujja kuba tutuuse ku polling stations twetaaga tetwagala bubbi ssaawa 10 amateeka galagira ssaawa 10 mwami Mabira ate tukolera mu ensobi njagala ofollowing amateeka bulungi ne mwami mwami byabaka makye yagambye polling station itojituka kesawe 10 Evan is your Italian manifesto very child let him take away Milton kali mwami chagula Italian manifesto kali tutindo Radio Simba hello Radio Simba 5-3-9-7 yogera nange wanjisebo
ebo webala okuweereza ggwanga lino
webala okuwuliriza
ate nekikoba kyaba okuteera ndawo omwagaanya abamu pulogulamu bazimamira bazifuula zaabwe ngaokutaamu essimu ebirowoozo eri bantu amannya kansala w'abantu babwayise ettuko lwasabani bwaitulekimu ona kibiina kya PF kutakiza besige komanda inikie prodmeya kyemasukako okupakekona okuyagwa nchongozo gede na ye njapuita mufunze ki uruwari ilu gambatubi uli njiri mwagezi wa polisi na wa
polisi okusinga gwemba dena ye
wa makomera
na wa makomera
wa polisi mnawati nze burungi nga yukira haba mwagana na darangu ya yabate mwambaleja ya bulijo na ye pekipe unyisa nyo mtuwe kucha kubo ugezi ete nilasubiza ukukanga vulabu ababa koze evikoloveru kubana Uganda kukoko jenara pia ngetu kuteguru echa mazimati ya wade mateka wangu waliru mbao kuna uko mtu nuduko kumato mtuwe evikoloveru spiru njitubu mirila era ndakasu mtegeze chino kubanga pavalu teko wanubwana ebanizi mnyofuzi vya Uganda bakuto kita chiza vesike ekipurungu nyabanzu chivateo ila banji zibosu vizo kubakuwata na hizi sila wanga kwa mpoli msirikali ya nako ze pujo kubana kwa sadeo kumakamburi ni wagamba nchi mkukio ila tumufunani ya liru zira owali mkumera na wiki na hinda maliri lezi enso nga zanji ila kente kuna Uganda si orwali ilu government izo na mwafirika ima wanga agamu kase government wezi kutaka makuli ya na ulikimu batikula anga chile isi ya mmenye mwama teka kusu vile ugro mtu alimu vujinza yagenda kuwa mkulembeze kumeza wapo mkulembeze Dr. Kipresi Garisitra inga siwa mmenye mwa mateke kuwana wali wali mchile mmenye mwa mateke kutewa kwa Dr. Chiza Vesi na iti ganda tunino mwini mkwezi rila mungu mkubu waba gamba sigate kasara mwle chime wa yise mkenya raja mpo akawone lo simo
ne anzi zanyo mwli ya chimo wana mwli ya chimo uwebali nyo uwebali ledala chituma lusoke mutufu polisi polisi naba wagizi balina okukuuma amateeka n'ebiragiro tuli bantu fenna ekyo kimu atiko bibiri kumi na bbiri eyasemateeka ewa polisi obuyinza okufuna obuyambi okuva mu bitongole ebirala ebyokwerinda omuli ne prison nze nsaba mirembe mu campaign n'akalulu tetuli ku lutalo ala DC cheyunese nyonjo msomesa wange bwatyo ensonga yo bwajiweleza Evans Webber okuweleza nze bwentunulira ebigenda maso naddala mu nkungaana za mwami Kyagulanyi biraga nti polisi waliwo ajituma okukola ebintu bino naye bakimanye nti nno nabo balina abaana ate era balina ne family nze kiyingi po ekikyusa wabusaana era agenda okuyingira mu polisi nga akimanyi bulungi kakati wano ninawo polling stations oba polling station erina okubeerako ba agent babiri bokka others after voting you go home no one will be allowed to stand at the polling station banangi okay ye kasiba ante Hassan ala disi jinja weba lukumpuliriza kasibandi polling station elino kubera kuba agent babiri bokka others after voting you go home no one will be allowed to stand at the polling station oba muulide abe jinja ala disi kasibandi Hassan message yenu Lutindo, Radio Simba, halo. Weba lukuli, liza sebo.
Manya, wakaji makoro kazina. Na niwane asono yunu platform.
Sebo.
Kuri doka sila antena ayo gire napu ni mkwa ata.
Asa ni wafo mwiju kila?
Umanyi na ye, msajia watu na yayo kila wa promotion.
Asono
ya kumu promote inga.
Neye ndowoza ye.
Asa kuji wakanya wele na ye watu inku. Omubuuzo ekibuuzo toyogera okyogerera mu teetaagi bato wanditemo
nkuwulira tugende mu maaso
Uganda atulagira
bw'omala
okulonda beera mu mita abiri mu emu tobeera wali ku bokisi kati musajja wattu ekyo takimanyi ekyokwabizi n'abatuwuliriza
njagala
okwebaza ennyo abakulembeze ba National Unity Platform okuba president waffe Kyagulanyi Ssentamu nneebaza nnyo Secretary General agenda okuba emiti wa Kampala Central anyazi Fred Gajoro Ssenyonyi n'abalala ababaka ba parliament bakoka kawaliana abalala wasi mbeba za ivan nti ingaba ali bafafo waja resungu sura ingo kwanga lino wetogerera tebirike ikimu buza wati ebikolobera ebitukolwako nga bimenya mateeka basigala nga bagamba mubeba kakam okugoberera amateeka ekyo kyokka tubawakubegisi ekyokubiri mwami kituuma nsonga ezabadde eggulu wawulidde akakiiko k'ebyokulonda kkubwe kakoze statement yako tekavumiridde kabula kaweza tugenda kwetegereza ekituuma tugenda kwetegereza ekizibu kye twafuna mukulu evanis nupt evuganya nrf evuganya era updf epoliisi ebamu ku baafuna sente ezigenda okumobulayizingira nrf era ogwo omulimu gwe bali mu kukola kati naye tubagamba eyo yunifoomu gye mulimu siya mwami museveni gwomusajja omukulu ow'emyaka ekyenda gwe mutendeeza tajja kumalako kakati bano babya bakama bonna bakaaga pulezidenti agambye yakagaba yalagira balukube franka mwesigwa yatuumira byabakama ali mu kakiiko kugamba ng'olabira ddala sindika ekyakola ki nze omubaka obwange bugenda wa kugenda eri bannayuganda bannayuganda bannange bamwami museveni ne bazaabwe mu myaka gyabwe egy'obuvubuka ofote teyabakolako bikololero museveni byatukozeeko naye baanyiiga ekyo lwaki tetunyiiga tetugamba kino ekimala kimala tetuyiga mu mateeka
mwami makolo kasiba nti akugambye muwulirize agambye gwetewetabangako mukwekalakasa kwonna osindikayo banno wangi
abo bakati bate betugenda okuzawo mu gavumenti empya bano ba rcrct kati alwanira mulimo talwanira ggwanga ali mukulwanira mulimo gwe tosagala mugenda kuyo alukwaka oyo kuba adipendinga mulimu gwe twamusala twa miliyoni bbiri kunsonga za ggwanga bannayuganda bannange omuganda agamba nti ekimala kikola ki ate nennyindo bwozinyigiri kuba mwami evanisi oba omuntu omuganda okugenda kulaali okuwuliriza kandidati gwayagala nga gwe wateekawo okulonda oba omwagaza ti mugyewo okulonda gadafi teyateekawo okulonda basadaamu bawangula kyenda mu mwenda baliwa ekifujjo n'ekyogo lyamagye nrm polisi ne nrm ame igenda kukoma emakolokao
neyanziza nnyo neyanzage nja kukomaawo abasajja n'abakazi abali mu uniform mwaka gwali gwa 1985 bintu nali ntandika obitegeera ewaffe wa Antoni awo mukyalo bakiyita Kitega abasinga bayitawo wa Antoni aba mukikooza talo lwali Luyinda ye ndowooza yali 1986 nga banaatera okuwamba awo taawe muwaffe awo nga bagenda badduka bannanga omusajja yajjamu yunifoomu esaati n'empale n'engatto n'abikasukaawo nga bimuzitoyeredde n'adduka jjajja eyabirondawo naye n'abitwala n'abitwala yabitwala na ku poliisi ng'embeera egizeemu okaawo naye omusajja yajja nga yunifoomu emuzitoweredde n'ajjamu empale n'ajjamu n'essaati n'engatto n'abirekaawo nadduka nsule bulungi.